wisdom for recognize beauty so spectacular. Cause this thing is natural. You understand what I mean? Straight out of Care Records. Awo.
Yeah. At a stream na mi
ali.
Yo 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 Zimbabwe. Bado nipo, pembeni yako. Yo 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 Zimbabwe. Bado nipo, pembeni yako. Baby data, when you find him water. Every time na baki ku watcha water. Mami nojo, ulipe yoto. Amirio yako, kama mtoto. Una mputo, na hilo chula. Hey baby girl, tuza medula. Beng na mie, clap na mie. Inachotaka baby girl, tuwe wote. Unachojua, uko peke yako.
Nani mwingine.
Hey baby girl, natunza mali yako.
Wewe peke.
Sweet, sweet. Ashadoro, oh oh, Ashadoro, sweet sweet, Ashadoro, oh oh, Toto Amoro, Ashakuranda randa back na mie, sweet sweet, Ashadoro, oh oh, Ashadoro, sweet sweet, Ashadoro, eh eh, Toto Amoro,
Ashakuranda randa back na mie.
Nina chojua wafekeni awatak.
Mana ba
tutaka kutoshosha kwenye chat. Nimechoshwa na zao kaza chat. Kila siku wana talk talk party. Sikia nakwambia, kuna mwingine, wendo my dear. Chunga, usije nikimbia. My baby girl, nikajajifia. Bumba, unavyokata, nadata. Unanifanya na kuwaza we. Unavyokata, nadata. Kila wakati na kuwaza we. Mena zedeka za mwendo, hila nagonga tubesela. Neta fanya kwa vitendo, pindi pale japo pata hela. Hey, I know you know, I know, give me some more. Pekeke pekeke baka kwenye korido, I know you know. Hey, hey.
Unachogiwa huko peke yako.
Nani mwingine?
Bebe bega, natunza mali yako. Wewe peke, sweet, sweet. Ashadoro, oh oh, Ashadoro, sweet sweet, Ashadoro, oh oh, Toto Amoro, Ashakuranda randa back na mie, sweet sweet, Ashadoro, oh oh, Ashadoro, sweet sweet, Ashadoro, eh eh, Toto Amoro,
Ashakuranda randa back na mie.